gwanga lino Uganda erayidde nti mu mwaka gwa 2022 esera ya kulite kenyo kukulwanyisa endwadde naddala ng'etandikira ku byalo awamu n'okuwandiisa abakugu naddala banagiyambako okuddukanya emirimu gino. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agamba nti balina ebiruubirirwa bingi nnyo naddala bye bateekateeka bye baali bateeka mu nnambika eteekeddwa okugobererwa, naye waliwo bingi nnyo ebitannaba kutuukibwako yadde akatono omuli n'okutangira endwadde ku mutendera ogw'ebyalo. Dr. Diana Atwine agamba nti minisitule y'ebyobulamu ekyalina okusomozebwa olw'ensimbi entono ennyo z'efuna mu mbali yayo mwaka gw'ebyensimbi okulwanyisa endwadde ng'akafuba, omusujja gw'ensiri, ate nga waliwo n'ekizibu ky'abantu ab'enjawulo bye beegayirira obwegayiriza okukola dduyiro nga naba mu ku bo batuuka n'okugayalirira enkozesa eya digito eyali badde eyambako mu kusembeza obuweereza bw'amalwaliro kumpi ne we bali. Agambye nti wakyaliwo okusoomoozebwa okw'amaanyi ddala naddala ku bakyala abafiira mu ssanya endwadde ezisaasaana n'ezo ezitasiigibwa nga byonna byetaaga okukolebwako mu mwaka guno ogwa 2026.
Investments were registered in digitization and infrastructure development. However, major challenges remain in human resource for health, with only 34% of the structure filled. There is also inadequate health financing, inequitable service delivery systems, operational gaps, and weak multilateral collaboration. We set some ambitious targets in NDP 3 and not to give excuses of failure. We must end the epidemic malaria, TB and HIV while at the same time reducing mortality from non-communicable diseases. We must end avoidable maternal, perinatal, neonatal and infant and child death and eliminate malnutrition to mention as a few.
Dr. Diana Atwine agambye nti ministry ya kwongera okuwandiisa naddala abasawo ab'okubyalo bayite ba community health workers bongera okubayambako naddala mu kulwanyisa wamu n'okulondoola endwadde ez'enjawulo ezibalukawo mu masosa ag'ebyalo.